Jeremiah 30 verse 1. Izwi elafika kuJeremiah livela kuJehova lathi, verse 2. Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi, loba encwadini onke amazwi engiwakhulume kuwe. Verse 3. Ngokuba bheka izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho ngiyakubuyisa ukuthunjwa kwabantu bami, o-Israyeli noJuda, usho uJehova, ngibabuyisele ezweni engalinika uyise ukuba balidle. Verse 4. Nanka amazwi uJehova awakhulumayo ngo-Israyeli nangoJuda. Verse 5. Ngokuba usho kanje uJehova uthi, sizwile izwi lokuthuthumela elokwesaba kungangelokuthula. Verse 6. Ake nibuze nibone uma owesilisa wake wabeletha na. Ngibonelani wonke amadoda enezandla zawo ezinkalweni njengobelethayo ubuso bonke buphaphathekile na. Verse 7. Maye, lukhulu lolo suku, alukho olunjengalo, kuyisikhathi sokuhlupheka kukaJakobe, kepha uyakusindiswa kukho. Verse 8. Kuyakuthi ngalolo suku usho uJehova Sebawothi, ngilaphule ijoka entanyeni yabo, ngigqabule izibopho zabo, abafokazi bangabe besabakhonzisa. Verse 9. Kepha bakhonze uJehova uNkulunkulu wabo, noDavide inkosi yabo engiyakubavusela yena. Verse 10. Ungesabi wena Jakobe inceku yami, usho uJehova, ungapheli amandla Israyeli ngokuba bheka, ngiyakukusindisa usekude, nenzalo yakho ezweni lokuthunjwa kwayo, uJakobe uyakubuya aphumule, agcineke, angesatshiswa muntu. Verse 11. Ngoba mina nginawe, usho uJehova ukuba ngikusindise, ngoba ngiyakuqeda ngokupheleleyo zonke izizwe engikuhlakazele kuzo, kepha wena ngiyukukuqeda, kodwa ngiyakukulaya ngokwahlulela, ngingakwenzi ube ngongenacala. Verse 12. Ngokuba usho kanje uJehova uthi, ukulimala kwakho akunakuphulukiswa nesilonda sakho sinzima. Verse 13. Akakho omela icala lakho kuba uboshwe, umuthi wokuphilisa awunawo. Verse 14. Zonke izithandwa zakho zikukhohliwe, azisakufuni, ngoba ngikushayile ngokushaya kwezitha, ngokulaya konoya, ngenxa yobuningi bokona kwakho, nangokuba izono zakho zandile. Verse 15. Ukhalelani ngokulimala kwakho ukuthi ubuhlungu bakho abunakuphulukiswa na, ngenxa yobuningi bokona kwakho, nangokuba izono zakho zandile, ngenze lokho kuwe. Verse 16. Ngalokho bonke abakudlayo bayakudliwa, nabo bonke abamelana nawe bayakuthunjwa bonkana, nabakuphangayo bayakuphangwa, nabo bonke abakwamukayo ngiyakubanikela ukuba bamukwe. Verse 17. Ngokuba ngiyakubuyisela ukuphila kuwe ngelapho izilonda zakho, usho uJehova. Ngokuba bakubize ngokuthi ogxoshiweyo, nesiyoni elingafunyanwa muntu. Verse 18. Usho kanje uJehova uthi, bheka, ngiyakukubuyisa ukuthunjwa kwamatende kaJakobe, ngiwahawukele amakhaya akhe, umuzi uyakwakhiwa edumeni lawo, indlu yamakhosi ihlale njengokufaneleyo. Verse 19. Kuyakuphuma kubo udumiso nezwi labathokozayo, ngiyakubenza babe baningi, bangabi ngaba ingcosana, ngibadumise, bangeyiswa. Verse 20. Abantwana bakhe bayakuba njengakuqala, ibandla lakhe lime phambi kwami, ngijezise bonke abacindezelayo. Verse 21. Isikhulu sakhe siyakuba ngesiphuma kuye, nombusi wakhe uyakuvela phakathi kwakhe, ngiyakumsondeza asondele kimi, ngokuba ngubani oke waba nesibindi sokusondela kimi na, usho uJehova. Verse 22. Niyakuba ngabantu bami, mina ngibe uNkulunkulu wenu. Verse 23. Bheka isivunguvungu sikaJehova, ukufutha kwakhe kuphumile, isivunguvungu esichithayo,
siyakwehlela phezu kwamakhanda ababi. Verse 24. Ufutheka okuvuthayo kuwaJehova kuyokubuya aze enze aze afeze umgomo wenhliziyo yakhe ensukwini zokugcina. Niyakukunqonda.